Get free music on mdundo.com.
Command Records. Makinuka kubye, nashoni tuka kubye. Uvano shuwa diru, jiite bigi diru. Waka mumba kanuma, ondo sipa la paso kaulilizo. Kakasenga te walia.
Baby Wendy, anakazina kanyuma nga tulifembi. Wendy, girls embanga fundi. Nabo umana kute kukundi. Akazina akazinye ne muguri laudi. Badansa musembele yesa watutuya. Ne sagala gamba ya sambo. Sagala wakana yo anya gamba yo.
Kabuke de magical zenezi. Nira byange amazina nze nezinira gange atera nze nekolera byange kyentegeza ja kuntuyo zange
nezinira byange amazina nze nezinira gange atera nze nekolera byange kyentegeza ja kuntuyo zange
kyentegeza ja kuntuyo zange batatwagala batuteze sengenge naye mukama ye defender wa fembera yalimbinga sesiga bizigo e life ya chuka kati nze ngule bizigo si ya fembinjo newe uwa kuwala na sibi imbera kubanjagala kumpana Justin zite kusomesa baba wakana ulio muwali webaze muzadde omuvine muulunja kubeleddewo kakatondo oyo ye mulwanyiwa kyantegeeza nti nja kuntuyo zange batatwagala batuteze sengenge naye mukama ye defender waffe nze nezinira byange amazina nze nezinira gange atera nze nekolera byange kyentegeeza nja kuntuyo zange
nezinira byange amazina nze nezinira gange atera nze nekolera byange kyentegeeza ndya kutuyo zange kabogere ki buladi wange topowa obeera omutembeyi buladi wange topowa omubwana gweseena takole taali enowa taxi buladi wange topowa tuli kyalumu buladi embeera ebikyuka tuli kyalumu era waggulu olituuka tuli kyalumu buladi embeera ebikyuka tuli kyalumu era waggulu olituuka kino kyenyimbe banange mpabudde era abagezi bo bakitegedde mukama katonda zikyatugulidde se tuli beruweru no muziki tukuba velewero jenda ya fe tuli meru fe tukole tuve ku zero one time tuli chagoligwe hero fe tuli beruweru
nze nezinira byange amazina nze nezinira gange atera nze nekolera byange kyentegeeza nja kuntuyo zange
nezinira byange amazina nze nezinira gange atera nze nekolera byange kyentegeeza ndya kutuyo zange
Dalton Fiction Team Fresh Music Knowledge is Power Hyphen on Records Sign Out